ay. Ungangithathika lula ngiyakhuza soshuba, ay, ay, what you mom, ay. Ungangithathika ngani sophela.